anajitongozesha, 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 anajitongozesha. Akimwona shemeji yake haachi kupepesa macho yake, wangamia mwendo wake, anavyorusha rusha shingo yake. Anajitongozesha hayo mavazi yake, amekaa kaunta na mashoga zake. Atainuka acheze mulione umbo lake, na vichako vya kikahaba wavute. Kama digidigi hivyo binuka, mtoto twiga flani vya merefuka. Anashukia maudi kajifusha, utasema wa umangani kumbe watanika. Anajitongozesha, anajitongozesha, anajitongozesha. Mdada kajiremba kaita boda, kufika Bukulangwa nipya na nizuga. Baba mwenye nyumba jalibwa kodi, mpangaji anatoka na kanga. Nasikia mwanafunzi wa chuo aliyesabu, amemfuata mwalimu na makeup. Anajitongozesha kama digidigi ndivyo binuka, mtoto twiga flani vya merefuka. Ananukia maudi kajifusha, utasema wa umangani kumbe watandika. Anajitongozesha, 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 anajitongozesha. Michaka michaka leo, kuna mtu namtaka leo, nitamfanyia visa leo, nikalale na mpaka mwa. Anajitongozesha. Michaka michaka leo, kuna danga nalitaka leo, ngoja nifanyie visa leo, nikalale na mpaka mwa. Anajitongozesha. 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 Anajitongozesha, 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 anajitongozesha.